Hari harakumva gatoya nyine ko kwiranja ariko ukabona bitameze neza. Ubu rero ku uyu munsi turishimira ko ubu noneho tugiye kwisanzura.
Icyo nabivugaho njyewe iki gikorwa turakishimiye cyane. Nge umva harakabaho Perezida wa Repubulika, urumva harakabaho n'abafatanyabikorwa kuko n'ubundi nibo ntumwazi.
Mukaremera Alexiana Dukuze Maria Agnes ni bamwe mu babyeyi batuye mu murenge wa Mwendo mu karere ka Ruhango. Aba babyeyi ubusanzwe bajya gushaka serivisi z'ubuvuzi ku kigo nderabuzima cya Gishweru. Barumvikana bavuga uburyo nyuma yuko ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bubakiye inzu y'ababyeyi babyariramo ku bufatanye n'umufatanyabikorwa w'aka karere FHI ngo bigiye gukemura ibibazo ababyeyi bahuraga nabyo igihe babaga bagiye kubyara, kuko ngo hari n'igihe wasangaga ababyeyi igihe baje kubyara babaherekeje babura aho bicara ngo bakire abana bavutse.
Umubyeyi yabaga agiye kubyara bakaba umutegereje akaba ari ahantu hatisanzuye ku buryo ari bwakire uruhinja n'umubyeyi neza. Kije cyari gikenewe kubera ko twari dufite ahantu twakwakirira ababyeyi hatoya mbese ubona hadafite n'isuku ihagije.
Buriya twari dufite materineti ntoya cyane, umubyeyi ntabwo yabonaga ubwisanzure, abarwaza ntabwo babonaga ubwisanzure.
Kuvuga ngo umubyeyi yabaga agiye kubyara bakaba umutegereje akaba ari ahantu hatisanzuye ku buryo ari bwakire uruhinja n'umubyeyi neza.
Ariko iriya materineti igihe ninjiyemo ubwayo mbona ni ngari, ukabona yuko umubyeyi azajya abasha no kujya muri toilette atarushye, akabona amazi atarushye, mbese materineti yari ntoya ukabona yuko idashimishije.
Ni mu gihe ku ruhande rw'umuyobozi w'akarere ka Ruhango wa Burema Valensi asaba abatuye umurenge wa Mwendo gufata neza ibikorwa remezo begerezwa, ubundi ku kijyanye n'inyubako izajya yifashishwa yakira ababyeyi baje kubyara kayeraho, asaba abatuye umurenge wa Mwendo ngo kujya bajya kubyarira kwa muganga batabyariye mu rugo cyangwa ngo bakoreshe imiti ya Kinyarwanda.
Ibikorwa byose turimo dutaha kandi kubitaha bivuze kubimurikira abaturage bo ba nyirabyo, tuba tubasaba no kumenya kubyitaho, kubibungabunga kugira ngo bizarambe imyaka n'imyaka babikoresha kandi bibabyarira inyungu. Kijyanye n'ivuriro by'umwihariko, tuba dusaba abaturage kugira ngo ari ivuriro ari maternite basaba abaturage cyambere gutanga ubwisungane mu kwivuza kuko bazabukenera bagiye kuhakoresha, tunabakangurira kujya bajya kwa muganga igihe bagize ikibazo. Ntabwo tubifuriza kurwara, ariko ufite akabazo wese ajye ajya kwa muganga bamufashe aho kumya gushakishiriza ku mpande n'impande, wenda ibiti ya Kinyarwanda begereye maternite ya kijyambere nta kubyarira mu rugo.
Usibye inyubako ababyeyi bazajya babyarizwamo yatashywe yuzuye itwa yasaga miliyoni 65. Muri uyu murenge wa Mwendo hakaba hatashywe kandi n'isoko ry'Agafunzo hamwe n'ivuriro rito rya Poste de Sante, aho ibi bikorwa remezo nk'uko bikomeza bivugwa n'ubuyobozi bw'aka karere ngo kubitaha biri mu rwego rwo kureba imigo ya 2022 2023 yeshejwe ku kigero cy'ijana ku ijana. Aimable Uwizeyimana, mu karere ka Ruhango.